From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the General Women's Session of the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Featured speakers will be from the First Presidency and the General Women's Organizations of the Church. Music for this session will be provided by a choir of primary girls, young women, and Relief Society sisters who represent the languages and cultures of over 50 countries. Women, young women, and girls 8 years of age and above are gathered together throughout the world to receive counsel and instruction from church leaders. Sister Rosemary M. Wixom, Primary General President, will conduct this session.
Sisters,
enuma yamamo akwa ba wo ma ku nhiemu a eye o etoso oha adue watwe nsia ewo asori mu at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints mu ye niji se ye hiemu wo conference center ha wo Salt Lake City, Utah na eye yen aniji se enuanuma pi nso ahiemu wo miamia bebre wo wiase afa na nyina ye domo na ye niso Se mwashiemu. Yema enuyanumu aa wafri asumfu fromu aa oni yen waha nso akwaba. President Thomas S. Monson aa oti edwemunu ama mehu kwanse mindi jumadie yenim. Midindi Rosemary M. Wixom, primary for mpenyim. Yeni so se President Monson ni nabedi echire for President Henry B. Irene ni President Dieter F. Ugdorf nso kanye hun anajui. San Susuna Ye J Elder Jeffrey R. Holland, D. Todd Christopherson, Ni Ronald A. Rasban, A. Waka Edu, Numunohono Sukayohun, Na Bishop Gerard Kusey, Presiding Bishop of War Asorimu. Once I was tea, Jemu and Sunni, Wanga was some of our primary young women in Relief Society in Penyu for any Wanga Waka Wonghun, Ma Odijuma. We consider it a great blessing to serve together in this Yeni so say yin yina yeshiemu na yeje yesum ewa sa kwain so. Enyumwa ye betu ewo jumede yesi eye kwa eye emama yuwa Relief Society for any young women for free and grown crew ahudu osu beye duyo nimu ewe yasiya fanenye nara. Kwa yi ejina hohma ewe yasiya afana inkabu matinka aye nyase nyankupo mama. Wabeto enyumono wa Abra Lillian Severinson edi enim na Linda Majet ebo senkuono. Yebe buye juma diye yenu Abra yetu nyumu aye dinkain. Have I done any good? Na mpai bo edi kaino Morgan Mumford we free Bonneville second ward stake Bonneville stake ne debe mai
Hallelujah.
our Father in heaven.
We are so grateful.
Yada wasi Saudi ya bishim ende aye ma aye wo wasorinim. Yada wasi se wabwa yama ye bishim wa hasi ye beti insema ye young women ye women leaders nebeka tray ende yada wasi ma ye prophet Thomas S. Monson ene mamifu a omudi wasorininim. Yada wasi emma Niama would ye shrine na.
We ask at this time that
ye bon pay se omo mo kasen yum rain na ye be ube shraum na omube wo wuhum cron cron ewa moso ye bon pay se inti ube be share kume mum manso na se ye kone ye koboy e bra ye be to me edi in sema ya ti ewa aha nini na so ye da. Was it what we need name of Jesus Christ Dimunti. Amen.
As part of this evening's meeting,
Yumrin Shemunu, Yebeshe Sinibi, Efa Mwa, Asori no Debua Wonga, Wedjani Efri Wong Fee, and Nam, and Tokwa Sisi, where we say Afane Bibrino. These videos sa sini echre sadie yen a ye di Kristo achi no ebetimi aboa wo mo a oben yen a ohia ye mo a hwe sa sini ya ye be yi di kan yi ye hwe wi ya kwa ne beto I have loved you as I have loved you any I'm a child of God abra kiestin teni ebo violin no. Sister Shel A. Esplin, or your primary, I'm Antitini Penny no Becca Satraying.
During the long cold winter,
Abra, I want to buy, yeah, what 1830 to 1839, Abra, I'm a sorry, money free Missouri, no.
It would not be our permanent home.
A sorry, money who said, baby, be a beginner piano, and yet, baby, I bet enough a ball. Zion, the Iro Hopi. Now, one ma is soon, yeah, a warrior home. Eni paduo bebrebe be yen kwala ni ema ni mema e mu pamu won free be bia mako biara wo hiemu na omo ko be bia nko mu benya be bia menya ahoto emusua dom bebrebe etwa nsio eni enam awonimu
benevolent residents in Quincy are generous and
enuanimu anom wo Quincy no eboa ye pa se na enya wo mu a Nanka yenim ye beye nanka sorry ma pi nanke bewu. Ye ni soye wasa papa ye omu ye maye. Na ne ye se ase nyankupon suma na bofu no mobebua ye. Omu din tari ni nuya de breye. Unuya be ma baku biye ni fie maye si ye medaho. And I do be brebe a shrunny for munina ye ma enipa de dahona mobia de da de dani yonko.
Some of our dear brethren who
are near moa, near mobile, and in your eye, near mobile, pie bomb, and I find woo ye. One more, and I'm poor, and I ain't say, be a chin uncle, more day now, mujina, or national, a fine, you know,
prophet is still in jail.
Your commission need us all war, a fierce sabre, now we name the obedient impo, aye, a boy. I say, not Zion, I say, she and it does so be anyho, name woman and tessa, young coupon, a juma, no air costle, nan young coupon, whom no abbey so, a bammy so, a bray mammy so sadder. Name po, my show on our yarn, you won't know, oh, ye wuno. May bore me home more than sir, bringing a many uncle Pombinian cutter who dee.
With courage bold, let us.
What a cuckoo drum, mono, mumma yen yinaho, mumma yen fa, ye jidian shen yanko pomo, no honor, no beboying.
Be of good cheer amidst
my way ninja, and po one ray more demo.
I know the path is
very narrow. Ni nimse e kwa no sa na etia na emu ma din ma yemupi.
A traveler do we find to accompany us on our journey. But the Lord will conduct us safely.
Ebeboa ye bedi enim akosi asumdwe mu.
Love one another.
Mundo mo ho sedia me domo no. Sanyum ye a choir for no atui. Ena Yesu Christo kaye no shure kakra and sana ye bo. Your born was Indiana Sono. Affordable, I elder Jeffrey R. Holland, that can say, eh, or Doc Roger, ah, ye done needy, a warrior, see about Cosemni Namo. Yesu and train saying, don't quan, eh, mum, or no so or dean in church and so. When the Yammy Jumen in Namo, Yesu Christo Chin or Tres, se no biara a obe pese o jini nkwa no ebe frini nsa no ono a minti no ni nkwa be frini nsa no obe nya ni nkwa President Thomas S. Monson a wate na wedi sa nche nche isu no akase mejidi se aji nkwa no na oka chen se aji se ye di ye hotu ho esum afofro no Ya brabo nnibutai bia omo a omo timo omo ho pe omo timo omo ho pe no omo hwere omo nkwa nanso omo a omo suma foforo no omo nyi from na woje won omo kra nkwa Kristo suma pa eye etu ho ache oba ba ko a o hwe nikunu a wo yare Eka se, men jin we juma hon se e ya desuwa, ne mum jin hon se, e ya kwenye a ube sunya se ni ya odo etie. E bre a okasa ube BYU devotional asie no. Sister Sandra D. Houston bisa se, se anka yebe tu mi e hon ya kume mwa, yebe ti ye, nipa asie ana yebe hon nyomu hon. Yebetu ni omote. Yebetu ye buwasi ni ya sum afofro ana na ye de odo eni ahobatre aho abotre ebe sumo mwana Sister Houston ka asema ekoso wo young women campus ye nshiem no kasa fo ba ko ka se ye obi a otu ne ho si ho hu afoforo na osumo mu to ahwehwe ne twene na hwe mpoma ne mu odid ofre young women ne ba ko no okache ne se nti onjina no hwe no ena ofa ahwehwe ena odi tu omu mienu no mu ntem sa ono a okasa no na ohwe ahwehwe nim ebre a no one abaira no e kasa no Enye mwa wa se, na enkomono endimu. Na wei e ya disunya a, e tre se dia, e ya ding se, ube so onyu obi kasa, e bre a, ujwe unkwa unhono. Na unkwa na ushe, unkwa ni ya unhia. Na fe, odi ashene to nchen, na odi mpuma e jina omu mienu nintem. Ye hun se, na fe die, na abaye wana one ne kasa no, abaye ni pa oshe. Se upe se usum obiya, e wose utu midjin, afufron hon. Emre pi, aya na ye jinjin, yankase ye huni ya bra bo, a eni adaji enim. Emma yin to me en hu en fa mpumemu en suma foforo President Monson akai en se one wo hia yen e twa yen hu ehia omo omu hia omo omu hia ye do se omo ye busuafo onan fofo anase ahoho o ka se ye ni erade insa e wasasi so Aya, ye wa asedi ye se, ye be sum ne ma. Ne ni dayen mu, se ye be ye, sa anyame ye amano. Afi ye tre ye mu apipon mu no, friend ne la ya ho na magazine ne ka se. In collab, in mo friend ni na, indi President Monson na futu ono. Otun sa friend mo friend se, wanye asuma die. Se esu o, se esu a o. Afi, Omu di omu nsa eto pepa so na omu twa ho omu twa ho omu draw omu nsa no e na omu de ye omu omude tre afofro se mofra sua se de wodo na wo so afofro bra wo so a wonyia omutume ye no a enye asem mofra tie train se odoni osum eni se eye kese ana se kakraka ansana ebedimu primary teacher ba kuche asem ende
6-year-old class made love necklaces
omo omo di num ni nsia nko omo di num ni nsia no
one of themselves one of Jesus
omo ye odo komu die na
we glued the strips into circles that loop through each other
omo glue paper no omo di ye omo di ye necklace na nkola no ebra omo che sa omo ye sa ejume yi no na omo ka omo musuafo ho asem helika se me nji ndi se menua ba adome ye kude bia
I thought about her family circumstances.
Me dwine busua tibia ne ho na me nyaate nka se ebia na brabo no eden nanso hey ni ka asem we ka asem we no
I'm putting you ni nua no
ohu ohwe no no ka se heli me de wato makume mekon mu die no ewo me ni yesu nte me firi se nyame do wo na me so me do wo bra lisa kasa no heli ekoe no de odini saturn ho no oye na tu afe ni nana be fa no no heli ka se unim bribi nana yesu do me se de odoni osum esum afofora a Onyankopon edwuma no yeboa mane ye nanso etoda a enam nipa bebere a wo hia moane ahoto ewo ye nchen no eden se ye betumi asomo mu nyina enuano ma ebi mu amuti heyi ebia mu eha mu se muntumi emboa obi a monka ise wasa dada jumedi yase no mu omunyankopon mu onyamesumu mu bi no mu nso e wosinto atinka bi wo mu mu se yenyina yebetumi edi ato ya brabo so na yetumi asuma foforo
when we don't judge
say jai
when we say thank you
akasetia
na
ye yenia ese a onyankopon eni so na neni gye ewoni ayaye ne ho
perhaps we could start by asking ourselves these
yebetumi
who in my circle of influence
yebetumi asha asiesi ebisa se hwan na obem ya na se owo ha metumi abo ano eden ena mewo a metumi di asumo obi emreni nipa ben na mewo eden na ebetumi aye ewo mebusuanim president ugdorf aka se ewo se oye ni a kristo e chidefuo aye ewo eda biem no mondwin mmom mfa nipa a ewo ho nyina nyo mo hwehwe honhon kronkron no in kenya na mo mbiserade ma omboamo
you will receive
okay say meye mo bo mehye mo bo say se mudi ase mo esu a onyankopon ebehyira mo brebia medwin ho se yesu kristo ba say na ebe ya aya medwin ebra obesra ni 54 ne ho no mo ayarefu obi wo mumu mo fa mo mra ha mo wo ebubuofuo ana se nifrafuo ana apache ana se one way did them ana akwatafuo ana se omo a omo bre wo kwan ebia so no mo fa mo mra na me sa won yare
the savior
ajenkwa no osa obi ayare ba ku biara se se die o sreye nse yenye ne nsa
I have come to know
mabe hu se onyankopon ne do ɛni yɛnuanom dɔ ɛnna ɛma yɛabrabɔ no ɛma yɛabrabɔ no nya mfasoɔ ma yɛnyɛ te sɛ agyenkwa no ne yɛnsom yɛn nyɔnkofoɔ ɛne ɔmo a ɔmo bɛn ɛne obiaa yɛbɛtumi yɛbɛte onyankopɔn dɔ sɛ yɛyɛ saa nneɛma wei nyinaa na yɛbɛte onyankopɔn ɔdɔ ama yɛn ɛwɔ yesu kristo di mu nti amen
On a signal from the conductor, we
invite you to join us. Diodi enyumu na nimu no, obema yehu, womu a etie dwemu ene kwa no beto enyum, sweet is the work. Enyumu tuwa ni wye ya, yebetie afri sister Neil F. Mario tuho, a wawo young women general presidency mu. Okase wye a, yebeshe sinia etosumi yinu no. Sister Linda K. Burton, Relief Society, tisina ni penyi, none yembekasa.
Truly, sister, sweet is the
word. Enyo anumu ajumane ede ampa. Meni ji insampa na hu. Na anyumri mepesa menemu chobi. Efa hu. Yesu wusori e achino. Anche ena. Osumafuo Peter chere se. Muma ye nyina hu se. Nyankupon ayesa Yesu. Ah, moku nono. Sɛ Awurade ɛne Kristo. Atiefoɔ no akoma pirii wɔn, na wɔbusaa Peter ne wɔn a wɔka ne ho ne sɛ, mmarima ne nnuanom, yɛnyɛ deɛ yi. Na wɔdii Peter nkyerɛkyerɛ no so wɔ anigyeɛ mu. Ɔkyena yɛ Easter kwasia da, na m'anidasoɔ ne sɛ, yɛn nso yɛkoma bepirim yɛn, na ama yɛagye agyenkwa no ato mu, na yɛasakra na ye di ni nsem no so wo anigye mu wo general conference a ebe yi no ye betie akwankyerɛ soronko afri asori mpanyifuo ho mmarima ne mma menim sɛ wɔn nsem no bɛka yɛn akoma no nti no mebusa mu anadwo yi sɛ anuanom mmaa ɛdeɛn na yɛbɛyɛ Mako Penny Eliza R. Snow Da Nedi Tre Enuanum Ma Beye Mfia Waha Adunum A Tremuse E Radidi Butayeke Siebi Ashe Yensa Mijidi Sessa Butaye Yi Aye Nokore Wo Homa Yang Enne The Lord's Church E Radi Asorinu Hia Hum Hum Aquan Tremma A Odi wong achedie srunku no betiti akasa na wabo nsempa no kware ho no yen sunsu pani atinka pa hu hiama yen ye chichiri onyankopon ahinie ah na sichire ne se ye ye yafamu die de nkwaje abra nyankopon ma ye chichiri ahinie no wo abra ye titi afoforo Na emom nyankopon abofra a odi nka a ewo se yetete no wo yen as eye yankasa ye hom e masmetika se mebutaye ne se menye nyankopon honhom no na mehu na mate mehu ase na amamatumi adi amamre ntete biara so a emma me nkwaje ewo se ye nya jidie a esombo wo age nkwa no nsempa no mu Na ya kwa yenim, na ya ma tempo wa yeyedie ama yenda unkwa eni ewyeye. Na se yeng, amamrenu bi jina ho biara ho, enyika yesu nsempano huwa, edie ni ebeye. Ye jemu, kwa wa abra emu wa yeng. Abra wa womeno, ma wufu duya magnolia mfrawesi wa yefichri, sa meware aa. Obenya mfra wose wo me wedding ase wo protestant asori mu a me nana ne mu koye nenso ada na me ware no na awufu obiara nyina me nche nana magnolia flowers biara nso nni ho efise na mabeye asori yi babeye afi na matukwan aba Salt Lake City Utah e beje me temple ayeye de na me ni me hukafo David nso aware wo temple aware konkuru mu Abra me fi Louisiana na me ye du Utah no me nyare ho atenka bi wo me mu ansa na me be ware no me ni David be ware no me ni na na wo frɛ no se wa Carol na ekɔtena ye medwe ho se me ye hohoɔ wo Utah na me ni hohoɔ nso na ekɔtena ansa na maware emretente ani awieye akɔ abusua na me nim won ye mu Adepa ne wo mu no se na me do na me jiberima a me be ware no di ani Awurade no nso Abraham jina se wa Carol fie anim no ase me yira edan no bue no me jina ho se kura a wosuro na se wa Carol anka hwe na emum oye mi awa awa tu ono a na won wo da ne ntetie akoma nim se mi hia baby afre no mi fie oh atinka pa ne anigisem a na ewo ho samre no mu ehu fi mi mu na atinka a eba mi mu ne se mi wo baby a eye honhom bia pa odo ebue kwan wo wabra bo mu ama obi nso said yes wa Carol ye maame no Mami fuo buwe kwan wa wang huna mduye mu ma mwafra a wa wu wang. Na mi wanidasu wa se, wabe buwe kwan wa wang akuma mu so wa atiti wang. Na enso ntitiye ni huwa ma wang a wa wang kwa. Ofre Eve mami ansa na wabe wumpu. Mijidi se, mami ni obi a wa man kwa. Dwi e kwan ahudua a wuna mso man kwa. Ebe tumi aye se woma wanga woni anidasu wankwa. Ana honhom nkwa ma wanga wadwi nsi wampi. Enam honhom kron kron oso. Yebe tumi asie siye biya ehi ama wanga wayiyi wamu. Wanga wayi wang ama ne ahoho. Wasa kwana utumi wamu yisono. Na ye chichiri nyankopon ahimemu. And you know, my yenina basa, see you so this, Adum Achedia ye to say, unqua, into tear, ne mammy ye ye buy, if you say a yen yanko ponch, say ye di in shaye so, na ya chitrin, a hime munu, ya to huache aforibo. Elder Austin F. Whitney, Troy, say, Dia ye brehun ye ko a ye kuko ye nimuno, say ye kuko ye nimu ye a, a betty yang a kumemu, na a bema yang a watimani. Abadaye na enam dia emu edimu na yenya adisua ah ebema yen ayese yen ejani ena a wowosro sa nsohwe yi di yemba kristo ho ono a obetumi asa yen yare na wama yen asombo wo nkwaje adwumamu ya chichiri ahima numu nsu wa abra ye jina ho ama ye hun na ye di adansi ye wono kwari mu. Ye di erade e kwa nsono. Ochre na okasai watumi ni akukuduro mu. Ah, efinya nkopon. Enu anu ma yensu betumi aye se. Mata pekasa ni nshie mu. Abra ye ye. Ye juma wo asofudio tumi a odie shira yenu munu. Ye nkasa ni ye nshie mu dienu be ye nsampanchire chire ni mpenyiye. Onu ya ba Julie B. Beck. Ah, oye. Meku openye chire se. Ope a ebeti ye hu ama ye nya ankurankura ni suwadie hunu ye adie ba akun a esumbu a ye betumi enya wo abrabo yi mu na ehia modern mo ankurankura yi chire a efri hunhun kronkron ho no bema yen esua akasa na ya ye ni yes ya ni ye ni ye nso aye nkwada no kware ajenkwa no no kware abra ye di kristo achi no na ye ti ne do ne nkwanch na kwanchre ase na abra ye ti ne do ne na kwanchre ase no na ye nya opese ye beka na ya chirechire no kware sedie oye ye no empo wamre a niema e kutia ye mfie pi etwa emu no me bompa ye se menya nsam a meka di abo mata ye huba ofrefo nu bisa se woni ni Marriott maami na anabusua kakraka na me de anigye Jesus se ani na me party afri ni ho se obeka bibi te se o eye nanso da bi me wure mfidi o ka kire mi se mani nje hu se wodi mofra pi beba ewiase a emu nipa da so dada yi mu. Oh, me can't say. Oh, me tia siye. Or can't say. Debbie won't tia siye. I then whimpered. Well, maybe I don't. I feel me can't say. Ah, hey, be an amin tia siye. Or call so ki ke mu gu mi so se. E yan kwa siya sem se mi ma. Ye ma jin se me ya ma mi. A bro gu su e kasano. Me sha siye se mi bom pa ye se. Me nyam wa. Na atin ke bi ba ma jin mu. E diye na e urade no beka achire no. Minya tinka se mijina biapa na minya nkukuduro wo abra medwin Yesu Kristo hu. Mi yi na no se, eye meniji se miye mame, na mi sha wo bo se meye die metumi biara wo mitumi mu se metete mema wo kwan soro nkoso a wo be ma ewiase aye baby papa. O yi ma no se, ah, ye hwe se obetimi aye a. Nor the telephone not also. Why, now the Cassia Biara. If you say, let me be up, let me genemi fear, daddy. Well, me, Ara, me quan so no, me to me gena ho, Cassia bo a busia, mammy yenny, and to tear for who ban were near mammy, you know so. Dear Dean, can me tea, Yanko Pong, a busian, shay, you know, I say. Nammy Judy. A toss me, you know me, bomb pious seminia, and sinful ah, mecca, one no quarry moon. And so, yeah, ah, ya woe, we are saying no bema, what can ye hunsome? Nan so I was say, ye did down quine church and a batter ye home. Nay ye di, whom I dance ye, and found one idi, we are say becca. Say ye beside ye, whom say, a dear na ye be ya. Mama yen green, son, sinful be so say. E di ene yu brade, ajinkwa no beye abie biara. O man titiye, na wobo adiye. O nampunti yoso chire o nyini ni nipa. Mani enu ya no mma, ye betumi aye saani eme yi. Primary mofra, obi wawabusu ye mu a wihia wado. Ni papaye ana, wokyerɛkyerɛ n'ahemman mu wɔ aberɛ a wɔtete afoforɔ. Agyenkwa ne wiase abɔdeɛ a Agya no maa no akwankyerɛ yɛ nea ɛsom bo a ɛyɛ nteteɛ. Ɔmaa yɛn baabi sɛ yɛmmɛnyini na yɛnya gyidie wɔ ne to ho akyɛ tumi no mu. Gyidie a ɛwɔ Yesu Kristo ne to ho akyɛ no mu yɛ bea a ɛyɛ nya ayaresa ne anidasoɔ. Ɔnyini ne botaeɛ. Yɛn nyinaa hia honhom ne bea a yɛbɛtumi afrɛ no yɛ dea. Anuanom mmaa, ɛmfa ho ne fie a yɛde yɛbɛtumi ayɛ biribi sei a ɛbɛyɛ kronkronbea. Yɛn adwuma kɛseɛ a ɛda yɛn so ne sɛ yɛbɛba bɛyɛ mmaa a ɔdi Nyankopɔn no akyi na wɔwɔ nteteɛ na ɔbɔ wɔn bra wɔ nokware mu wɔ aberɛ a wɔn suro. Sɛ yɛbusa Agya a wɔwɔ soro sɛ wɔmmoa yɛn a ɔbɛboa me yɛakyerɛkyerɛ yɛakyekyere n'ahemman mu na tumi aboa na yɛatumi abɛyɛ te sɛ yɛagya ne yɛn na ɔwɔ soro wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.
A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you.
Mama wo, nsemfua foforo sɛ monnɔ mo ho sɛ deɛ madɔ mo no. Na wei na nipa behu mo sɛ moyɛ m'akyidifoɔ sɛ mododɔ mo ho a. Biribi wɔ yɛ mpɔtaa yɛ mu a na yɛbisa sɛ deɛn na yɛbɛtumi ayɛ aboa. Madamfo bi ka kyerɛ me sɛ menim namfoɔ bi a ɔmo afi wɔn kurom ɛnam ɛko ne ntɔkwa asisi hɔ nti no wobɛtumi aboa mo na ɛhɔ na mehu sɛ mɛtumi aboa. Deɛ na mekae a ne sɛ na menni hwee a mɛdi na ɛkɔm de meyie aberɛ a yɛkɔtena Guinea camp bɛyɛ mfie nnum. Aberɛ a mehyia a fountain no mehu sɛ na ɔnyɛ obi ɔkasa pii na na menhu sɛ ebia mɛtumi ne nanya ayɔnkofa bia na nkitahodie bi a weyɛ wo mmirikatuo baako a yɛtwaa ho mfoni no. Na metu mmirika wɔ aberɛ a na mewɔ sukuu no na na ɛyɛ adeɛ ne m'ani gye ho paa. Na mehu sɛ ɛyɛ adeɛ a na ɔno nso na n'ani gye ho.
To her because I knew how important it was to me at that age.
Na mehu sɛ ehu hia ma no.
I don't know what I would be.
Sɛ na enye Tony anka na minnim de meyɛ. Wa mboa me wa bra na metumrika nkoa mu. Bibia meyɛ bia no wo boa me. Me hia ne bia wo wo hɔ. Nye me nkoa ani mabusue nyina. Me yɛ mɔmɔni na Fatu nso so yɛ nkramoni. Na nso so yɛ wo kwan a yɛfa so a yɛ bom ɛyɛ yɔnkoɔ. Wo nim deɛ wayɛ ɛwɔ mabrabɔ mu. Wayɛ pii ama me paa. Mehu sɛ woyɛ adamfoɔ nko a ba mehu sɛ woyɛ obi a mɛtumi de me ho ato no so. Ɛmfa ho no deɛ ɛbɛto me bia na deɛ mɛyɛ biara. Patu a medɔ wo. Ɔka kyerɛɛ me sɛdeɛ mewɔ hɔ ma no no ɛsom bo ma no na ɛma ɛka makoma ɛfiri sɛ manwee ho sɛ mɛtumi aka obi akoma saa. Mepɛ sɛ meboa na mesesa obi abrabɔ na mewɔ hɔ ma obi sɛdeɛ ɔno nso so aboa me no. Yɛwɔ saa Nyankopɔn asu a ɔde ama yɛn sɛ yɛbɛtumi aka yɛbɔ ho. Na ɛhɔ na ahotefoɔ no bɛka kyerɛ ne sɛ nana mekɔmde me ɛhefa ne yɛhu sɛ na kɔmde wo a yɛmaa wo anaa sukɔmde wo anaa yɛmaa wo nsuo anaa na wone baabi daa yɛmaa wo baabi daaeɛ. Ɛhe ne yɛhu sɛ na woyare a yɛbaa wo hɔ na ɔse ɔhene no bɛyi wɔn ano sɛ meka kyerɛ mo mpempen sɛ sɛdeɛ moayɛ ama ketewa baako a wɔwɔ mo mu no na moayɛ ama me.
On the day Relief Society was organized,
Ada Motey Makuono, Emma Smith can say, "Ye beye enyema sonko bi." Ye nimse ye beye enyema eye sonko. Ye be fraya enyema ehunhia. Sa enyema we nyina no. Etaba etaba sa mre no sani ene eban. Baako ba na 1856 General Conference mmenum. Ọkọmhyeni Abraham Young ka sɛ asɔrefoɔ no bi ɛnam kwan so ba. Ɔka kyerɛ mo sɛ mo gyidie mo ano a mode ka sɛ mo ka asɔre ho ɛmboa mo ɛma mo nkɔ ɔsoro ahema mu agye sɛ moayɛ nneɛma a mekyerɛ mo yi monkɔ na momfa saa nkurɔfoɔ yi ɛmmra na momboa mo nneɛma mu hia sisi a anyɛ saa a mo gyidie no ɛbɛyɛ kwa yɛkae saa asɛm yi ɔka yɛ mmarima no ɛtutu anammɔn ɛkɔboa a ahotefoɔ yi ɛdɛ na mmaa no yɛyɛ anaa sister Lucy Smith trɔɔ sɛ ɔkɔmhyɛne yɔn kaeɛ no mmaa no nyinaa yiyi ɔmo ntaadeɛ nneɛma a na ɛhyehyɛ ɔmo ɔmo socks ne ade ɛboaboa no ɛde gu hyɛn mu ɛde kɔma ahotefoɔ yi wɔ mmepɔ no mu. Mmerɛ ɛtwa so no President Young ɛka kyerɛ asɔrema yi sɛ ahotefoɔ yi abɛn Salt Lake City ɔpa asɔrefoɔ yi akyerɛ sɛ ɛnkankan mmaa no sɛ monkɔ na monkɔboa mo ne adidie mu ne ɔmo nkata ho mo bi mo bɛhu ɔmo no awa ato ɔmo a ɔmo nan ɔmo anantu ɔmo kotodwe mu. Yɛhyerɛ mo sɛ mba akɔgye ɔmo ɔmo mma ne ɔmo a ɔmo hia mmoa nyinaa. Lucy Smith saa ka sɛ yɛyɛ deɛ bɛtumi ayɛ nyinaa mmarima no mmoa ne mmaa no nyinaa na ɔmo nan nyinaa ahoho ne ade. Yɛboa ɔmo nyinaa ma ɔmo nyinaa mo ho tɔɔ mo. Menya ahotɔ bi sen saa. Oh, my bravo. Since I'm Reno. And then the baby, sa a feet, sir, dear Nichi, your boy, we are. Minya, ma, sa and Reno. At a say, I am Rim, Cicia, baby, na a funny at a sermon. Including forcibly displaced people worldwide. Akwentu for me fi o mukrom ena ma akon ho bebre na ene nam e o ebremo edu bremo a ekuokuo bi boa omo ba edu bi enso ade omo hia pa ya danfo a obetimi aboa omo amo metimi atena bebi ometu akotena obi obetimi aboa omo ne kasa no mpo. A fear tree muno, Michelle, sister Yvette Bugingo, no way de in fear do by a con. No, and Yvette and the remaining family members, Ninia, ma'am, manum, and nam. Years as refugees in a neighboring country. A mokotna, I might be a ne bell mo, in fiancia, and son of Mamunia be bell motna, a friend of Mufi. She said they were basic. O can I say? Saa amanfoɔ yi ɛboaeɛ na ɔmo yɛ mmuaeɛ ma yɛ mpaeɛ. Ɔne ne maame ne ne nuabaa ɛreto nnwom nnwummere wɔ kwaeɛ no mu. Madwene ho sɛ anka ɔma bakɔsɛm yɛ m'asɛm a kadɛ ne bɛsi. Me nuanom, Nyankopɔn storehouse no ɛnyɛ agudeɛ ne nneɛma a yɛhia wɔ yɛn ho nko ara na ɛwɔ hɔ. Abode sumsum ene yensa no odume nyina wo ho a ebetime de aboa sister Wixom aka se ya bodie sumsum wo ho a ebetime de aboa nkorfo President Russell M. Nelson aka se e wo se ye ni esua se ni ebetime de ejidie aye niema wo wiasim e wo wiase a ya riani sum niema fi wom. Married or single, you so why are you so why you put a at in KPR? A yach, a dear fin uncle Ponho. Yeah, ma'am, I know you ain't to me, and yet a first president, dear, said Nidia Muye. I saw him penny for no truck, carte be October 2015. I can't say, seeking relief, and call for baby Nana a corny idea to two of your momo chrome. And penny for a fray, say. I was say, yea, a cry, cry, near Busiani, I saw in a boa, yɛtumi ɛma mamfoɔ ho tɔ ɔmo a ɔmɛti ɔmapam a ɔmɛfi ɔmo nkuro no mu. Relief Society Melkuo no Young Women ne Primary nyinaa dwen sɛnea ɛbɛtumi ayɛ mpanyimfoɔ yi nkra a ɔmo de ama yɛn. Each member of this world yin yin na I wo emekwo im ya sha pam e wo amra ebo eso nse ye pe cheche anko fore en so wo se ye kai se yin timi ntumi ka sen ya ho odin san ukraine mu no ya she ekuo bi ase e fre no me ya ho ho eye gda se yɛbɛkɔ mpaeɛ mu mpaebɔ mu aboa ɔmo a ɔmatutu kwan aba yɛ kuro yi mu. Woyɛ kwan a yɛbɛtumi aboa baako ne baako ɛwɔ abusua mu ne ekuo nyinaa mu akyɛ nnamfofa ɛne Yesu Kristo som a ɔde som yɛn yɛahwɛ so ayɛ saa. Ɛwɔ yɛ mpaebɔ mu nneɛma a ɛnyɛ nyinaa ɛwɔ sɛ yɛkae King Benjamin asɛm bi ɔkae. Ofra omo se mompoa omo omu wo hiemu nyina na monkai se wo se we nyina moye ne nyansemu ne peyemu enua maanom yetne yansa bua nkofo a ehia pa ma yankopon mon dwen entro semi ho ohoho obeda ohunhu no oba besra no dwen ho se oyo bi a ya wo no atumu na dono. Mama, you were in Fise, a bear summa money a bormo. I drink one, I can say. I'm ran out a common demon, oh, mammy, be any day, and so come demon, oh, mammy, so no me, me, I hope one, oh, Jimmy. Namini, she share, no, my baby share. Me, I know, boss, rammy. I drink one, I can say. A sujo phobi, sicker the man, and nature, and so ye do bet me, I. Or so, as I soak her back or send me fab. Papa ye fobium eka se kone koya sa eto bebi a edin enso so ye yebom mu wodom ne kruye mu a ebetime nya osran memu mu a meko onu aba bi eye obi ka se mami no ye Relief Society for mpenyifo no bi na na okọ ekọ ye akataso e de cheche nkọfo na okọ from Kosovo. Okọ from London to Kosovo a ọchịchị saa ankataso yi. Otu kwan bi no onye ati nka sonku bi sɛ deɛ wayɛ yi ɛyɛ ade papapa sisi ano kɔ fie twa kwan mu na kɔsom nnua. Na ayie no ase no amanfo bebree bɛkeka maame yi ho nsɛmpa. Ah, na waye, I'm right, a friend or song koye, near my ye sonko. For example, she opened her to say, O be any fear, nina kumem, eboa, and mebununum be an adjunia and no pa e we bea. Mean ya man, um ye bet me aye. I reshe my young coupon, dear my, your koy uncle to you any ma, near boy and we are home. Yan young coupon, ya jen qua. Ne Hong Kong Chrono, I a crowd of some babwine. President Iron, I can say, Heavenly Father hears an answer. On Yanko points ye, no boy, O boy, and piano. Oh, GDM. Holy Ghost is sent to you. Hong Kong Chrono, ye de maye, ne yawa, ye shaman. A besha ye ding, ne hoo. Baby, I yahoo, I didn't ye bedu. Hong Kong Chrono, a betcha chill red. As a do baby, our bedroom say, dear my a so in Yana. What if their story? Say a dream, sir, a fray, a do baby, a baby, sir, say, Uncle, my back or some, my back or some, Uncle Dana may help those in need as we are. Mummy and boy, and whom are they, Niam Boa or Moa, or Muhia Moa, or Yahoo Dim. It be I a beff car fine who say, she hath wrought a good work. Why, yeah, obey, obey, yeah. Ade papa wa ye di obetimi aye nyina me frɛ we sonko ɛwɔ Yesu Kristo dim amen.
Sisters,
come follow me. Elizabeth Smash, Bocello, no. Kasamafo di echire no beye Henry B. Irene. Oye titine ni ebe di echire di kan wo First Presidency mu. President Irene kase ye kwa no beto nchiche mua ba akuni miye no more holiness give me. Na amansene nina anso be kankwa no hon ato di echire tu ono. Empire boy echire tu ono. So Kani Parko, Relief Society, Nyaba, Free Jordan River, Cambodia branch. It was Salt Lake Granger North Stake Mu no debemaye.
Oh, I am grateful to be with you this evening.
Hun Kronkron nso wɔ ha. Mo nua maa nso ahyɛ mo bɔ ɛnɛ sɛ Hun Kronkron nso bɛka wo ho na wobɛkyerɛ wo nnipa a Nyankopɔn pɛ sɛ wobɛsom no ama no. Hun Kronkron aka kyerɛ wate ɛnam Hun Kronkron no sɛ nea waka kyerɛ wo nyinaa nso yɛ nokorɛ. Na Awurade na ɔkaa sɛ nokorɛ ni meka kyerɛ mo sɛ fa wo gyidie to honhom a ɛdi wɔ ne ma woyɛ dea ɛyɛ mpo ne de bɛma woayɛ aneɛ pa na wobɛnante wɔ Onyankopɔn ne mu na wobɛbu nnipa atɛn pa na wei ɛna ɛyɛ Onyankopɔn honhom no so no wɔgye saa nhyirayɛ nnwumerɛ yi nso mpo no kae sɛ obi din anaasɛ n'anim abɛso w'adwene mu nanso no ɛnam nea watie wɔ nnwumere nso wobɛbɔ mpaeɛ na wobɛnya gyidie sɛ Nyankopɔn bɛdi w'anim ama woayɛ adwuma pa a wopɛ sɛ woyɛ ma saa nnipa yi nso no nanso wokɔ so yɛ saa nneɛma yi nso a wo nso wobɛhu sɛ Nyankopɔn bɛsesa wo nea wobɛte wakoma mu ɔtɔ so mmiɛnsa nso ɛne sɛ wo nso wopɛ sɛ wotwe wo ho bɛka Yesu Kristo ho mpo no abawa nketewa nso ɔwɔ sie nhwɛmu no so no wate ɛnam anwum a yɛtoɛ no nso a Yesu Kristo ka mbra bɛdi m'akyi no sɛne ɛbɛyɛ a yɛmɛnante wɔ Yesu Kristo anan mu no so no ɛno nti no wode saa ntiti a wote wakuma mu nyinaa nso deɛ di kan sɛ wopɛ sɛ wɔyɛ no sɛ wobɛkɔ na wɔbɛsom ɛsiane sɛ wonim sɛ Awurade ka wo ho da biara sɛ wokɔ na sɛ wode asomdwoe ba nnipa yi nso a Awurade no nso ɔhyehyɛ kwan no ansa na wobɛkɔ na nnipa asɛmpatenemfo bio nso a ɔkan ho nso wonim sɛ ɛnyɛ nnipa biara nso a wɔpɛ sɛ wɔboa no nso no ɛmɛ sɔ no ni anaasɛ ɔna waseɛ o nanso Awurade nso wobɛdi w'anim na wɔbɛsiesie kwan mpɛn bebree nso President Monson nso aka kyerɛ n sɛ na ɔnim sɛ Nyankopɔn di ne bɔhyɛ nso na bɔhyɛ no sɛ nea ɔbɛgye wɔ tumu no nso Awurade nso wobɛhɔ ɛsiane sɛ Awurade wobɛdi w'anim nanso wobɛhu nifa so ne wo bɔnku so na ne honhom no nso ɛbɛtena w'akoma mu na ne soro abɔfoɔ nso no ɛbɛtwa wo ho ahyia na wɔbɛsɔ wo ho wɔbɛsɔ wo mu na wahyɛ wo den ɛkwan baako nso Awurade nam so ɛde kɔ adi w'anim sɛ ɛsiane sɛ ɔbɛhyehyɛ nnipa no akoma no a wɔpɛ sɛ wosom no ɔbɛhyehyɛ wo nso w'akoma no so nso wobɛhu no sɛ Nyankopɔn nso mmerɛ biara nso no wɔde nnipa bebree nso de nifa nso no bɔnku so sɛ ɛbɛyɛ wɔbɛboa wo na sɛ wonkɔ som Nyankopɔn wo nko ara da bia ɛsiane sɛ ɔka wo ho anwummere nso Awurade yɛ saa deɛ maa me ɛsiane sɛ wɔhyehyɛɛ nnipa bebree sɛ ɔbɛdi adanseɛ wɔnam anwum no mu a wɔato no mu mpaa yɛabɔ no nyinaa nso na wama asoma mpɛ sɛ meka nyinaa nso asi pinten deɛ hia sɛ metumitumi ara ne sɛ mɛbɔ mmɔden ara sɛ deɛ mɛka no nso no ɛbɛka wei nyina ho mebɔ mpaeɛ sɛ wobɛte ɔdɔ ɔwɔ akoma mu sɛnea mmerɛ Awurade ɛhyɛ wo te w'akoma mu sɛ kɔboa ɔno ma ɔhia mmoa no so no na mebɔ mpaeɛ nso sɛ sɛ wokɔ so yɛ saa adwuma yi nso a wobɛsere wɔ wonyima mu na wobɛhu no sɛ onyame adwumadeɛ no so ɛ adwumadeɛ a ɛyɛ dɛ nanso sideɛ bɛba w'anim ɛsiane sɛ sɛnea ɔka kyerɛ nkrom no sɛ sɛnekae sɛ sɛ woyɛ adwuma yi nyinaa ma wɔ mu nketewa bi no nso a moayɛ saa deɛ ma yi nyinaa nso ama me deɛ ɛtɔ somie no nso ɛhia sɛ wobɛsɛ kae sɛ woyɛ Nyankopɔn adwuma na Awurade nso ɔdi yɛ nim anaasɛ wɔde ne soroma nso kae ho nanso no sɛ yɛde yɛkɔbɔ nnipa ho kyerɛ nso a Awurade nso wɔte saa deɛ yi nyinaa nso ɛwɔ noa nokoma mu nyame babaa biara nso wɔyɛ saa nsɛm yi nso a ɔbɛbusa ne ho sɛ adeɛ bɛ na Nyankopɔn pɛ sɛ menyɛ sɛ meyɛ mɛboa wɔno ma ɔwɔ ɔhia deɛ no sɛ ɔwɔ ahokyerɛ mu nnipa biara nso sɛ biara nso yɛ dɛ soronko sɛnea wei nso nyinaa deɛ baako adwa baako ma ma ɛwɔ mabrabɔ mbebree no so na meka kyerɛ wɔno mu ne mo nyinaa a mowɔ asɔre mu nneɛma a mowɔ asɔre mu nso no meka neɛ sɛnea sister Linda K. Burton aka kyerɛ mu nso ɔka kyerɛ mu sɛ momɔ mpaeɛ sɛnea mobɛhu nea Nyankopɔn pɛ sɛ monyɛ wɔ mo amabrabɔ mu na ɔkɔ so hyɛ mɔbɔ sɛ Honhom Kronkron and so be come home. Send you a ready. A kind watch room was that of Albano or they all your battle years ago to Tidisono. Now, I've been doing say, obey me a tongue. Nobody's kind of my honor or him. Yes, you catch and say, Munyano home. A son said, why, yeah, you my pa, I'm a man. One more, a here for so come home to be on Nelson Media, me never wanted to be on. Why, yeah, the obey me, I am a man. What basso best she is here, me home, best she is here. Me honam e rom right me wonu sino ne kure me kacha me se ba bia ye be kasa asem pa yin nyina e wo wiase me manu nyina e bonu sino sadi ye wo ye ama me nsuno ye be ka awo ho essence be ka we ne dia hyere ni mo nyam na satra and concurrency idea e dimo pa e ma enya ma wo a sorry mo no ti wiase mo nsuno when him say obetimi abon pious and yakoba so betimi achre o nipa ehia so betimi akoboa no na so obo san point so a na bo obi enso a won hwehwe say nipa bebre enso e be the day na abodin na so obo adwuma san say opo say yakopon no ana wo ye adwuma na yakopon no me pese a man o mabusun mo nso no Obeni obeti mi aye bia ama awrade e awrade din mu de toso mi nsan so ampese wonyin se ese moa se moya de pan so a mama onye dede e ma ma no nyina ma obi ahun ye maye se na chokonkon ka chen se na menim se aya dia dia mo so pesa mu ye mo ma mo dia se me bom kokor se so moya moya de pamani pa ma mpesa won se nifa ehun ne won sa bonkun se ye no so esa se weye weye wunya nyire bi enfre yakopon chen na so ye jom pan so a se na mekan so ma ma won se nifa ehun ne won sa bonkun so eye no so na wajo hun ne woye wo sumo no so obesho won nimonyam woni pan nim me mpae no se empire wo ma ma wo Jesus Christ aso mo nyina mo no so en be bia wo bia ne ne wo ti bia ne se wujidi e wo Jesus Christ mu ene adans ene adans di e a wo ma na kwa bo no so no e be hye den na se wo ye nso me bo me sha bo se obenam ti o kwan nyakopon pese wo nam so na so be ye nipa kronkron na ye je also ne ne do pa Jesus Christ so Obejuwo atum wona himemu na obeshiramu na obeshamu ni munyam media dance ye se we ni Yesu Kristo asori mu Yesu Kristo wotiase ne watia ye boneka amai minim se enam Yesu Kristo ni sino si ewu a yenso obetumi ye benya ewu sori de menya dan kwa President Thomas S. Monson wo ye Kristo adifu ene ye je osron so otie na wati empire na odi empire no media dance ye se ye beka Kristo ho se ye nam odo kronkron so esum nipa emanua midi sa dance ye emamo wo Yesu Kristo demo amen.
Oh. Dear Heavenly Father,
we are so
grateful for
the
women conference. We are so grateful for the
women's speaker that we have heard. We are so thankful for that
church.
Yani so ewo wasore krum krum ayewo mu ene won sempa wo ya brabo mu.
Father, we ask
you, Ejapa,
please bless
yebisa wo se kubeshira President Thomas S. Monson commission for no korini no ene na bedi echirefo ene ye mpenyefo a omo asori mu se omo benya ho de no makoso asumwo Eja Yada wasi wani ema piye wa yenu wo ya brabomu na ye koso she se yebe tiye general conference musumi ya yebe si mwi abra ye fi fiduye imwi anajuyi yesro so obobo wa ye na obashe yonso obaka ya hon na wabu wa ye ami ya kudufi ya sumujie mu na yebe sa we nyina wo Yesu, wo doba Yesu Kristo dimu. Amen.